Kıyamet kiş.
Shida zangu ziwe zangu ziwe na mizako ziwe zangu baby mimi nakupenda mimi nakupenda jukani tenga au kinitenga nitaumia akiwa lena kuzimia anataka uwe mama watoto mama nataka uwe mama watoto
maisha bila we mtoto maisha bila we mrembo maisha bila we hani madhara yake mimi shayapata maisha bila we maisha bila we mrembo maisha bila we hani madhara yake mimi shayapata maisha bila we mtoto maisha bila we mrembo maisha bila we hani madhara yake mimi shayapata maisha bila we mtoto maisha bila we mrembo maisha bila we hani madhara yake mimi shayapata everything about you is special to me. I wanna be with you for the rest of my life. Yeah,
me my pose in Arapizi once again.
Blessed souls, and we do it for the ladies.